Feeling naked.
Nikisema love you, sema love you too. Tunadumisha upendo. Wangu wabavu nanipa vitu. Donisha kupatia kitengo. Mapenzi. Ulifundwa na nani unikomaze hivi. Siwezi kwenda nawe kinyume lazizi. Wapo wanotamani usinishike. Nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike. Uwe moto uniunguze. Inamwagia marashi na penzi linanukia. Kwenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea. Yani raha na nipara.
Only you, only you.
Siri ya nini? Mwenzenu penzini, siri ya nini? Huba huba, imeni kafini. Siwakula, nje vibandani. Najifunza lugha saba, ni mweleze mapenzi alivo. Nikabaro, aminipana sihaba. Mwenzenu sijui wajana ama waleo. Nitangaze waniju, mini wako nana. Na wakiuliza, kwa nini? Mina kupenda sana. Wapo wanotama nusinishike. Nitupe mkono nianguke. Chanda chema ubadilike. Uwe moto uniunguze. Inamwagia marashi na penzi linanukia. Mwenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea. Yani raha na nipara.
Only you,
only you.
Only you,
you give me love,
only
baby
you.
Only one and
only, only you,
only you,
only you,
mama.
Only you, only you,
yeah, yeah,
only
yeah.
You, only you,
oh, na, na, na,
only
na, 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 na,
only you,
only you, baby.
Una, una, unaniheshimisha, una, una.
Unanifurahisha, una, una.
Unanibadilisha, una, una.
Unanipenda sana. Nitangaze waniju. Mini wako nana. Na wakiuliza, kwa nini? Mina kupenda sana. Inamwagia marashi na penzi linanukia. Mwenye roho mbaya ndo ataumia. Mapishi matamtam na jinenepea. Yani raha na nipara.
It's your favorite sound by Jay-Z.